adesua ɛtɔ so dunkron. Metumi akyea no.
Mary, yɛnkɔ mmɛnhyɛ ahemfie nɛ.
Adɛn, ɛdeɛn na ɛwɔ hɔ?
Dwabɔ wɔ hɔ. Asantehene ne n'ahemfo bɛhyia.
Metumi ahu asantehene.
Ane, wobɛtumi ahu asantehene nɛ.
Metumi akyea no.
Daabi, wontumi nkyea no. Sɛ wɔamma wo kwan a wontumi nkyea no.
Metumi atwa ne mfonin.
Daabi, wontumi. Mmɛnhyia, ahemfie, edwabɔ, asantehene, ahemfo, hyia, hu, twa, mfonin.